from zambianmelodies.com.
Nikali beno kumana, nikali beno kuona. Oh, I knew that you're the one. Nikali beno kumana, nikali beno kuona. Oh, my love is yours. Trust me, I am here to stay.
Na teli kumkumanya kwisa mawana ndoni akukokola soni ya searching for you no baba kapoli bale mbepa. Finally I can call you mine, somebody I can call my own. Nobody's gonna take you from me nangu ni karimi na rafu ala na lifi mwene kare beauty na intelligence shiru mile niwe wine mwana maya jina chini.
Oh, I know that Nikali beno kumana, nikali beno kuona. Oh, I knew that you're the one. Nikali beno kumana, nikali beno kuona. Oh, my love is yours. Trust me, I am here to stay. Take my heart, it's yours. Wase wake mbowa.
Sani wako. Hey, I've been waiting for you since I was born. Bakana leno kumpoka bagai baka koseko. Bakumpoka baka mwena kumbuka numba fiewe. Hala nalifi mwene kare beauty na intelligence shiru mile niwe wine mwana maya jina chini.
Oh, I know that you're the one. Nikali beno kumana, nikali beno kuona. Pita muvambili, bati ngatili wabili. It's a fresh start for me, ndofu mutende mukati. Oh, I knew that you're the one. Nikali beno kumana, nikali beno kuona. Oh, I knew that you're the one. Nikali beno kumana, nikali beno kuona.
K-Ami Music.